si hooyada iyo ilmaha yar ee dhalan 48 saac u helaan xanaano iyo daryeel caafimaad. Haddii laakiin ay hooyadu isku aragto astaamaha khatarta ah ama halista ah dhalmada kadib, sida mandheerta oo aan la soo saarin muddo 30 daqiiqo ah xilliga dhalmada, dhiigbax saa'id ah dhalmada kadib, gariir, qandho saa'id ah, xubinta taranka oo sii daysa, walax qormoon ah, fadlan geer xarunta caafimaadka ee kuugu dhow. Sidoo kalena doono adeeg caafimaad oo tayo leh. Ha dhuminin waqti qaali ah, caawinaad raadso xilligeeda. Aqoonso astaamaha khatarta ah oo hel feejignaan daryeel caafimaad oo degdeg ah. Daryeel caafimaadka umusha kadib ilmaha dhalan.
Soo gudbinta fariinta wacyigelinta ee daryeelka bulshada ayaa waxay kaga timid hay'adda Human Development Concern HDC oo kaashanaysa hay'adaha UNFPA iyo USAID. Waxaana fariintan aad ka dhageysanaysaan warbaahinta Markabley Baar dheer hirkeeda FM 88.8 MHz. Mahadsanidiin.